Bannange kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala ekyatuuse ku bannayuganda bannaffe baganda baffe ababadde ku lyato lya ku Lake Victoria. Kibi nnyo 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 era ffenna kyatukwasiza ennaku naye Mukama bwati we yasazeewo. Katusabe abawummuze mirembe ate era abalamuze kisa. Ate ng'era let me call out the government. Bekikwatako kale sinza na kumanya ani omutuufu naye bekikwatako nandyagadde mpite bekikwatako naba security. Baffenga nnyo ku eryato erigenda ku mazzi lirina okugendako, liri mu condition egendako nga terinnagendako. Tusobola okutaasa obulamu bw'aba na Uganda, tusobola okutaasa obulamu bw'aba bwa future kubanga abaana abato abafudde bangi nnyo ate ng'abaana abato e future ya Uganda. So I think tutwale obuvunaanyizibwa tufeeyo nnyo eryato erigenda ku mazzi liri mu condition egendako. That's my request.